Ikam.
Name.
Ikam.
Term.
Ikam.
Word.
Ikam.
A name.
Lem.
My.
Saubon.
Hi.
Saubon.
Hello.
Tim.
Tim.
Yiko.
Is.
Iminyak.
Years.
Ishum.
10.
Ishumi iminyak.
10 years.
Gi.
I.
Gia.
I.
Ubudal.
Age.
Ikat.
Cat.
Ikat.
The cat.
Ikat.
A cat.
Ikand.
Helm.
Kunayo.
Have.
Kwelinye.
A.
Ngiyakhumbula.
I.
Mhlophe.
White.
Mnyam.
Dark.
Mnyam.
Black.
Nan.
And.
Nana mhlophe.
And white.
Ubonile.
She.
Ubonile mnyam.
She is black.
Uyenzeka.
Is.
Eyodwa.
A.
Naye.
Him.
Naye.
With him.
Nayo.
Also.
Gitanda.
I.
Udlala naye.
Play with her.
Ukudlala.
Playing.
Ukudlala.
To play.
Ukuze.
To.
Uthand.
Loves.
Uthand.
Likes.
Eduze.
Closer.
Eduze.
Nearby.
Eduze.
Near.
Etafula.
Table.
Le.
The.
Smit.
Smith.
Uhlezi.
Sat.
Umdeni.
Family.
Umdeni.
A family.
Umdeni.
The family.
Babo.
They.
Fun.
Want.
Fun.
Looking for.
Fun.
Seek.
Fun.
Seeking.
Fun.
Require.
Fun.
Want to.
Fun.
Searched for.
Kuluma.
Speak.
Kuluma ngezimboni.
Talk about.
Gogwazi.
About.
Ubuchwepheshe.
Technological.
Ubuchwepheshe.
Technologies.
Ubuchwepheshe.
Insights.
Ubuchwepheshe.
Tech.
Ukudinga.
Two.
Itechnology.
Technology.
Itechnology iyasiza thina nsuku zonke.
Technology helps us every day.
Iyasiza.
Helps.
Nsuku zonke.
Every day.
Nsuku zonke.
Every day.
Teen.
Us.
Teen.
We.
Umem.
Mom.
Usugu.
Day.
Usugu.
The day.
Usugu.
Date.
Usugu.
A and day.
Uti.
Says.
Yonke.
Every.
Habe.
Smiled.
N.
And.
Ubaba.
Father.
Wenze.
Did.
Eyodwa.
A.
Iphone.
Phones.
Iphone.
Phone.
Iphone.
A phone.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Noma ubani.
Anyone.
Singakwenza.
Can.
Thina.
We.
U.
He.
Ukhuluma.
Discussing.
Ukhuluma.
Talking.
Uthethe.
Said.
Abantu.
People.
Abantu.
Citizens.
Abantu.
Humankind.
Abantu.
The people.
Abantu.
Folk.
Kusuka.
From.
Never hear.
Everywhere.
Ubuchwepheshe.
Technology.
Uxhumeza.
Connects.
Izithombe.
Pictures.
Izithombe.
Images.
Izithombe.
Photos.
Izithombe.
Sculptures.
Izithombe.
Imagery.
Ngokushesha.
Quickly.
Ngokushesha.
Rapidly.
Ngokushesha.
Swiftly.
Ngokushesha.
Immediately.
Ngokushesha.
Suddenly.
Singabantu.
Can.
Utikoto.
Sister.
Wabelan.
Share.
Wengeza.
Added.
Bakon.
Are.
Kubalulegile.
Pivotal.
Kubalulegile.
Important.
Kubalulegile.
Is essential.
Kubalulegile.
Necessitated.
Ukuthi.
Each.
Vumelene.
Agreed.
Yen.
She.
Encha.
New.
Amathuluzi.
Tools.
Bamparamile.
Felt.
Bamparamile.
They.
Nempilo.
Alive.
Ngokuphathelene.
Of.
Ukusebenzisa.
Using.
Ukusebenzisa.
Exploitation.
Ukusebenzisa.
Buzzes.
Ukusebenzisa.
Capitalizing on.
Ezwa.
Feeling.
Ezwa uxhumene.
Feeling connected.
Dawonye.
Together.
Dawonye.
Closer together.
Dawonye.
Collectively.
Umdeni.
Family.
Umdeni.
Family.
Uxhumene.
Connected.
Wahleka.
Smiled.
Bababengenile.
Grateful.
Babebezela.
They.
Babenjeche.
Were.
Le.
The.
Gok.
For.
Figa.
Arrived.
Figa.
Arrive.
Ilike one.
League 1.
I Paris FC.
Paris FC.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Kulenkathi.
This season.
Nzim.
Heavy.
Ugulwa.
Fighting.
Ugulwa.
To fight.
Yayingi.
Was.
Abalandeli.
Fans.
Bagen.
Were.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
To.
Jabula.
Happy.
Le.
The.
Nethemba.
Hope.
Ngongongoshe yabo.
About their team.
Bakhole.
Believed.
Bapendula.
They.
Ngempela.
Keenly.
Ngempela.
About the.
Ngempela.
Quite.
Ngempela.
Truly.
Ngempela.
Indeed.
Ngempela.
Really.
Ukuphumelela kweqembu.
The team's success.
Aziwayo.
Well known.
Aziwayo.
Known.
Ngelinye usuku.
One day.
Owodwa.
A.
Umqeqeshi.
Referee.
Uqeqesho lwabo.
Their training.
Uvakashele.
Visited.
Abadlali.
Players.
Abafundi.
Students.
Babe.
Were.
Basebenze kanzima.
Worked harder.
Phoxekile.
Bored.
Ukwethenjelwa.
Confidence.
Bathole.
Received.
Ithimba.
Team.
Ithimba.
The team.
Kwakhe.
On.
Nge.
With.
Ukweseka.
Support.
I.
Each.
Image.
Match.
Ithuba.
Occasion.
Ithuba.
Opportunity.
Ithuba.
Trove.
Ithuba.
Chance.
Ogunye.
A.
Ukanye.
Sunny.
Waba.
Was.
Waba.
He became.
Twalisa.
Fill.
Twalisa.
Fill out.
Isikumbuzo.
The stadium.
Kubakibeli babo.
For their heroes.
Pagem.
High.
Pagem.
Vibrant.
Uthokozisa.
Appreciate.
Uthokozisa.
Lighthearted.
Abo bukhulu.
Their best.
IParis FC.
Paris FC.
Ibhola.
Ball.
Ibhola.
A ball.
Ibhola.
The ball.
Ibhola.
Bout.
Idlale.
Played.
Ngasikhathi zonke.
Ever.
Bebephephile.
Were ready.
Bona.
They.
Final.
The final.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Usuku lokugcina.
The day.
Iphila isikhathi.
Living the moment.
Iqoqo.
Crowd.
Ukhuza.
Cheering.
Wa.
Was.
Ekugcineni.
At last.
Ekugcineni.
Ultimately.
Ekugcineni.
Finally.
Ekugcineni.
At the end.
Ekugcineni.
Lastly.
Finyelela.
Reach.
IParis FC.
Paris FC.
Kwazile.
Scored.
Umphumela.
Result.
Umphumela.
Effect.
Umphumela.
Outcome.
Umphumela.
Aftermath.
Umphumela.
The outcome.
Te one.
The one.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
Two.
Ifilim.
Film.
Isayensi yezephula.
Science fiction.
Isenzo.
Act.
Isenzo.
A act.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Le.
The.
Ogunye.
A.
Chogozisa.
Enjoy.
Ukuhlanganiswa.
Gravitational.
Ukuhlanganiswa.
Mixture.
Ukuhlanganiswa.
Coordination.
Ukuhlanganiswa.
Fusion.
I.
Is.
Izinguqulo.
Versions.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Kuyakuthanda.
It.
Lahla.
Fighting.
Oban.
Who.
Okuthile.
A.
Ukhetho.
Vote.
Ukhetho.
Election.
Ukhetho.
To vote.
Ukhetho.
To vote in.
Ukukhona.
Are.
Ukukhona.
Exist.
Umlingiswa.
Character.
Umlingiswa.
A character.
Yena.
She.
Okuningi.
More.
Imibuzo.
Questions.
Impendulo.
Reactions.
In.
Is.
Yon.
The.
Kodwa.
But.
Kodwa.
However.
Kunok.
Than.
Umkondo.
Concept.
Uphakamisa.
Raises.
Uphakamisa imibuzo eminingi kunokuphendula.
Raises more questions than it answers.
Uthakazelisa.
Intriguing.
Izixhumanisi.
Bonds.
Izixhumanisi.
Ties.
Izixhumanisi.
Links.
Kahle.
Along.
Kahle.
Well.
Kubhalwe.
Captured.
Kukhona.
It.
Kukhona.
There are.
Ngokubukekayo.
Visually.
Ukhangayo.
Captivating.
Iplot.
Plot.
Izikhathi.
Moments.
Izikhathi.
The moments.
Izikhathi.
Times.
Izikhathi.
Sessions.
Le.
The.
Nokho.
However.
Okuhile.
That.
Uhlukanisiwe.
Disjointed.
Ukuflow.
Flow.
Ungakwazi.
Can.
Ungakwazi.
Can you.
Uphazamisa.
Disrupts.
Uzwe.
Felt.
Ezinhlamvu.
Some.
Ikhona.
It.
Ikhona.
Corner.
Ikhona.
Exists.
Ikhona.
Present.
Imizuzu.
Hours.
Imizuzu.
Minutes.
Inikeza.
Provide.
Kwayo.
Her.
Loki.
Flaws.
Naphezu.
Despite.
Nthokozisayo.
Thrilling.
Abalingiswa.
Characters.
Bangakanani.
How.
Engeza.
Adding.
Engeza.
Add.
Esicawu.
Cast.
I.
The.
Imidlalo.
Sport.
Kogelwa.
Commendable.
Gok.
Four.
Ubujam.
Depth.
Omunye.
The one.
E.
From.
Hlanganisa.
Bridge.
Hlanganisa.
Blends.
Hlanganisa.
Bring together.
Isiphetho.
Conclusion.
Ithongwe.
Bag.
Jabulisa.
Excited.
Jabulisa.
Entertain.
Jabulisa.
Cheer.
Loku.
This.
Loku.
That.
Pat.
Administering.
Ugu.
Two.
Unye.
A.
Amat device.
Gadgets.
Digitali.
Digital.
E.
From.
Esimanj.
Contemporary.
Etu.
R.
Gulug.
Leap.
Inglang.
Part.
Inglang yonke yokuphila kwethu.
Every facet of our existence.
Isikhat.
Moment.
Isikhat.
A moment.
Isikhat.
A time.
Isikhat.
Period.
Isikhat.
The moment.
Isikhat.
The occasion.
Isikhat.
Time.
Isikhat.
Era.
Ge.
Of.
Ge.
Of the.
Les.
The.
Ukuphila.
Existential.
Ukuphila.
Living.
Ukuphila.
To live.
Yonke.
Every.
Eyodwa.
A.
Iletha.
Brings.
Isethi.
Set.
Izinselelo.
Challenges.
Kwaz.
Scarcely.
Le.
The.
Nange.
With.
Ngempela.
Keenly.
Ngempela.
About the.
Ngempela.
Quite.
Ngempela.
Truly.
Ngempela.
Indeed.
Ngempela.
Really.
Umkhankaso.
March.
Yen.
She.
Abantu.
Individuals.
Abantu.
People.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
Two.
Izexwayiso.
Notifications.
Kakhulu.
Very.
Kakhulu.
Completely.
Kakhulu.
Considerable.
Kakhulu.
Considerably.
Kakhulu.
Notable.
Ngokusebenza.
Through.
Ngokwenza.
Four.
Ukuxhumana.
Communication.
Ukuxhumana.
Interaction.
Ukuxhumana.
Interplay.
Ukuxhumana.
Connectivity.
Ukuxhumana.
Interactions.
Ukwehluleka.
Failures.
Uzwa.
Felt.
Amadivayisi.
Smartphones.
Imizuzu.
Hours.
Imizuzu.
Minutes.
Phazamisa.
Disrupts.
Qhubekayo.
Incessant.
Ukudlondlobala.
Buzzing.
Uphumula.
Reprieve.
Usuku olulodwa.
A day.
Abantu.
People.
Abantu.
Citizens.
Abantu.
Humankind.
Abantu.
The people.
Abantu.
Folk.
Amazing.
Levels.
Ngakho-ke.
Consequently.
Ngekusebenzisa.
With.
Njengoba.
As.
Njengoba.
Like.
Njengoba.
As part of expression.
Phakanyiswa.
Soar.
Phikiza.
Grapple.
Ukukhathala.
Fatigue.
Ukukhathazeka.
Suspense.
Isikrin.
Screen.
Izifundo.
Studies.
Izifundo.
Studies.
Omunye.
A.
Omunye.
The other.
Phakathi.
Among.
Phakathi.
Amidst.
Phakathi.
Between.
Phakathi.
Amid.
Phakathi.
Toward.
Phakathi.
Proactive.
Phakathi.
Apart.
Phakathi.
Alternate.
Ukudangala.
Depression.
Ukuhlangana.
To meet.
Ukuhlangana.
Cohesion.
Ukuhlangana.
Conspiracy.
Ukuhlangana.
The convergence.
Ukuphoka.
Excessive.
Ziveza.
Reveal.
Engqondo.
Mental.
Impilo.
Life.
Impilo.
A life.
Impilo yengqondo.
The mental health.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Lo.
The.
Ngakho-ke.
Therefore.
Njengoba.
As.
Ukhula.
Grows.
Ukhula.
Growing.
Ukucindezela.
Tensions.
Ukucindezela.
The tension.
Umhlaba.
Universe.
Umhlaba.
Global.
Umhlaba.
Land.
Umhlaba.
The land.
Umhlaba.
The world.
Umhlaba.
World.
Umhlaba.
The globe.
Umhlaba.
Globe.
Umhlaba.
The world.
Wenza.
Make.
Wenza.
Makes.
Wenza.
Does.
Enempilo.
Healthy.
Imingcele.
Boundaries.
Imiphumela.
The outcomes.
Imiphumela.
Impacts.
Imiphumela.
Outcomes.
Imiphumela.
The aftermath.
Imiphumela.
Results.
Imiphumela.
Repercussions.
Imiphumela.
Consequences.
Kubalulekile.
Pivotal.
Kubalulekile.
Important.
Kubalulekile.
Is essential.
Kubalulekile.
Necessitated.
Kuyena.
It.
Les.
These.
Ugu.
To.
Ukukhulisa.
Cultivates.
Ukukhulisa.
Cultivating.
Ukukhulisa.
To foster.
Ukuze.
To.
Ukwehlisa.
Resignation.
Enye.
A.
Imisebenzi.
Crafts.
Imisebenzi.
Ways.
Imisebenzi.
Ceremonies.
Imisebenzi.
Activities.
Imisebenzi.
Curricula.
Ngaphandle.
Around.
Ngaphandle.
Without.
Ngaphandle.
Unlike.
Ukhuthaza.
Fosters.
Ukhuthaza.
Encouraging.
Ukhuthaza.
Promotes.
Ukugxila.
Prioritizing.
Ukulingana.
Equation.
Ukuphila kahle.
Well-being.
Ukuphila kahle.
Welfare.
Umuzwa.
Empathy.
Umuzwa.
Sentiment.
Umuzwa wokulingana.
A sense of balance.
Ungakwazi.
Can.
Ungakwazi.
Can you?
Ekugcineni.
At last.
Ekugcineni.
Ultimately.
Ekugcineni.
Finally.
Ekugcineni.
At the end.
Ekugcineni.
Lastly.
Kuhlala.
Remains.
Kuyi.
Is.
Ngenkathi.
While.
Obala.
Pronounced.
Ubuchwepheshe.
Technological.
Ubuchwepheshe.
Technologies.
Ubuchwepheshe.
Insights.
Ubuchwepheshe.
Tech.
Ukhiye.
Key.
Ukulinganisela.
Moderation.
Asheshayo.
Rapid.
Ejulile.
In depth.
Egu.
In.
Inkolo.
Religion.
Isikhathi.
Moment.
Isikhathi.
A moment.
Isikhathi.
A time.
Isikhathi.
Period.
Isikhathi.
The moment.
Isikhathi.
The occasion.
Isikhathi.
Time.
Isikhathi.
Era.
Ke.
Of.
Ke.
Of the.
Kuqhubeka.
Deepens.
Kuqhubeka.
To the continuity.
Kuqhubeka.
Progresses.
Le.
The.
Ngaphakathi.
Within.
Ngaphakathi.
Through.
Okanye.
A.
Ophandawe.
Marked.
Phezulu.
Up.
Phezulu.
Surface.
Phezulu.
The top.
Phezulu.
Surfaces.
Phezulu.
Above.
Ubuchwepheshe.
Technological.
Ubuchwepheshe.
Technologies.
Ubuchwepheshe.
Insights.
Ubuchwepheshe.
Tech.
Ukuthuthuka.
Advancements.
Ukuthuthuka.
The evolution.
Ukuthuthuka.
Advances.
Umphakathi.
Community.
Umphakathi.
A boy.
Umphakathi.
The society.
Umphakathi.
Societies.
Umphakathi.
A community.
Umthelela.
Impact.
Umthelela.
An impact.
Umthelela.
The impact.
Umthelela.
Influence.
Umthelela wenkolo emphakathini.
The influence of religion on society.
Umthelela wenkolo emphakathini.
The effect of religion on society.
Ukholo.
Faith.
Abantu.
Individuals.
Abantu.
People.
Enye.
A.
Ezokuziphatha.
Ethical.
Icampus.
Compass.
Kwempilo.
Lives.
Gefam.
Often.
Ngokuhamba.
Throughout.
Ngokuhamba.
Widely.
Nika.
Offer.
Qaphela.
Acknowledge.
Ubunzima.
Gravity.
Ubunzima.
The complexities.
Ubunzima.
Complexity.
Ubunzima.
Complexities.
Ubunzima.
Morality.
Ubunzima bempilo.
Life's complexities.
Ukuhola.
Guiding.
Ukuhola abantu ngokuhamba ubunzima bempilo.
Guiding individuals through life's complexities.
Ukuthi.
Each.
Amasiko.
Cultural.
Amasiko.
Cultures.
Ehlukahlukene.
Various.
Emakhaya.
In.
Engalindelekile.
Unexpected.
Epaki.
At the park.
Epaki.
Around the park.
Epaki.
In the park.
Futhi.
And.
Futhi.
Additionally.
Futhi.
Again.
Futhi.
Further.
Futhi.
To.
Ibonakala.
Manifest.
Imikhuba.
Routines.
Imikhuba.
Trends.
Imikhuba.
Conventions.
Indlela.
Path.
Indlela.
The way.
Indlela.
Way.
Indlela.
Route.
Indlela.
A way.
Jule.
Profound.
Njengoba.
As.
Njengoba.
Like.
Njengoba.
As part of expression.
Usuku olulodwa.
A day.
Zenkolo.
Social.
Imihlanganweni.
Gatherings.
Indima.
Role.
Indima.
A role.
Koban.
Personal.
Kusuga.
From.
Netunga.
Impactful.
Ngaphandle kokungabaza.
Undeniably.
Ukucabanga.
Speculation.
Ukucabanga.
Thinking.
Ukucabanga.
To speculate.
Ukucabanga.
Mindfulness.
Ukucabanga.
To think.
Ukukholelwa.
Beliefs.
Ukuya.
To.
Ukuya.
To go.
Amakhaza.
Values.
Dala.
Creates.
Eyodwa.
An.
Ihlukile.
Unique.
Isikhathi samanje.
Contemporary.
Ithusi.
Tapestry.
Izenzo.
Actions.
Kwe.
Of.
Le.
The.
Ne.
With.
Ngcwele.
Sacred.
Ukuhlanganiswa.
Integration.
Ukukholwa.
Faith.
Abelan.
Share.
Amanan.
Values.
Amanan.
Numbers.
Faga.
Engage.
Faga.
Instilling.
Faga.
Incorporating.
Faga.
Applied.
Faga.
Introduce.
Faga.
Involve.
Fusion.
Fusion.
Imibondla.
Bonds.
Ivam.
Often.
Izinkolelo.
Beliefs.
Izinkolelo.
The perspectives.
Izinkolelo.
Ideologies.
Qinisekisa.
Secure.
Qinisekisa.
Ensure.
Qinisekisa.
Reinforce.
Ukwaziswa.
Is.
Zokuxhumana.
Connections.
Beka.
Set.
Beka.
Equate.
Izikhungo.
Institutions.
Izikhungo.
Facilities.
Izinselelo.
Challenges.
Kodwa.
However.
Kodwa.
Yet.
Ku.
On.
Ku.
In a.
Ku.
In the.
Ku.
Versus.
Ku.
It's.
Pakabala.
Traditional.
Secularisme.
Secularism.
Ukuvela.
Emergence.
Zokholo.
Religious.
Elilodwa.
Another.
Itinga.
Need.
Izim.
Dynamics.
Izim.
Cases.
Izim.
Shapes.
Izim.
Situations.
Izim.
Attitudes.
Izim.
Circumstances.
Izim.
Contexts.
Les.
It.
Les.
These.
Ubukul.
The importance.
Ubukul.
Significance.
Ubukul.
Duality.
Ubukul.
The urgency.
Ubukul ubo ukol.
The relevance of faith.
Ugubuyegezwa.
Re-examination.
Ugukolwa.
Belief.
Ugukolwa.
A belief.
Ugukolwa.
A faith.
Ugukolwa.
Believed.
Ugukolwa.
Belief.
Yesimanje.
Modern.
Zishintsho.
Shifts.
Bamba.
Engage.
Bamba engxoxweni ehlakaniphile mayelana nokuhlalisana.
To engage in thoughtful dialogue about coexistence.
Complex.
Complex.
Dynamic.
Dynamics.
Hamba.
Travel.
Ingxoxo.
Discussion.
Ingxoxo.
Debate.
Ingxoxo ehlakaniphile.
A thoughtful dialogue.
Kubuhlungu.
Crucial.
Kuyenzeka.
It.
Lawa.
These.
Mayelan.
About.
Mayelan.
Regarding.
Mayelan.
Concerning.
Njengoba.
As.
Thina.
We.
Uhlakaniphile.
Thoughtful.
Ugu.
To.
Ukuhlangana.
The.
Uyenzeka.
Is.
Ekugcineni.
At last.
Ekugcineni.
Ultimately.
Ekugcineni.
Finally.
Ekugcineni.
At the end.
Ekugcineni.
Lastly.
Ethinta.
Affecting.
Eyodwa.
A.
Iqhubeka.
Continues.
Isithi.
Factor.
Isithi.
Element.
Izimiso.
Principles.
Izindinganiso.
Values.
Izindinganiso.
Standards.
Kubalulekile.
Pivotal.
Kubalulekile.
Important.
Kubalulekile.
Is essential.
Kubalulekile.
Necessitated.
Uba.
Become.
Ukuhlangana.
To meet.
Ukuhlangana.
Cohesion.
Ukuhlangana.
Conspiracy.
Ukuhlangana.
The convergence.